this is to revelation. Mukama ya ya garensi. Natu waguri chirunji. Yatu wawinza tujirie. Oh, it has been a long, long time. Mwomsaba mukama kuwe birunji. No utamanyanti. Monsoli no muka wogo. Katino wambi mwesike. Sewe na mwesika mukama yankolera. Night and day, seven namu itam kama yampulira. Biola babino, oyo mukama yamfunde chino. Atenze tande kerera, ebime mechimanya ja kubikola. Lwacho kabireyo, awatali ayamba. Eno mukama yagala bakoye, majijali. Tanonoza byaita. Wachisera ulira. Oh, amasobya abasonyiwa. Abamusinza bayimusa. Ufubye okoze buli mulimu. Kuno kupoto kulima nokubajja. Byonno bikoze. Naye nga tufuna mu mukisa. Nkugamba fukamira osabe. Buli kyokola mukama kibeemu. Whatever you do must be blessed by Echitu fotoba, otoba. Nze nkula bien otoba, otoba. Ogulire magala ediba. Dala muri ofuba, otoba. Ugezesa kuhulika sonda na yenga buterere. Wano jeyo jikulimba jikutwala mumazamo mufuno uyambi. Bakufa. Wacho kabireyo, awatari ayamba. Geno mukama ya galaba koye, majejali. Tanonoza byaita, wachisera ulira. Abamusobya abasonyiwa, abamusinza bayimusa. Nakasela omuyite mukama ayimuse mirimu gye mikono gyo saba nnyo kuwa famire yo ebikusomozo nobiyitako ayagala mutima gwo kasita omwewa tayagala nkokozo bambi jangu musajja wa kisa kalekerera bamwesiga bawanguza kati jangu ogola makubo go omuyimuse nayakukolere bambi jangu nanyiri mupologoma Mwea muita yete za mulia Wachi, wachi okama Na mukama yeno ayagala kukolele Wacho kabireyo awatali ayamba Yeno mukama ayagala bakoye majejali Tanonoza byaita Wachisera ulira Abamusobya abasonyiwa Abamusinza bayimusa Biola babino Oyo mukama yamfunde chino Atenze tande kerera Ebime mechimanya ja kubikola Biola babino Oyo mukama yamfunde chino Atenze tande kerera Ebime mechimanya ja kubikola